Cook a ton on the land before for Betty come.
Come me candy.
Casabun. Hey, yeah, yeah. Hey, cook a ton on the land before the land. Nakatango so to mimba. Yeah, this is how the Kubanga knew about. Nanki Piga is Tori Kot, Tori Kot, Siri Kot. Let me see that, what is in the place? I say man, you are bad, not a wako when you place. Big a fast when you stress, it's a just clean a place. Only me sound fire, but I wanna have a taste. Yes, mini bad man, but good when you beg. Oh, my mini shot, but tall in a way. My game, mini champion, coming away. Ready when you're ready, girl, just say. Mindo kata poko mpaka na nita baby. Nakata lesbian tana tan straight. Uko tise ex and I regret. Hata kae bench and I kendi ndena kula my mama.
Mashini banana. Mashini banana. Mashini banana. Mashini banana.
Don't give what you need, dwa gagini. Nango gagini.
Mashini banana.
Don't give what you need, dwa gagini. Haraka unagini.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jai.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jai.
Mashini banana.
Yo, nalima shamba na jembe kubwa na chimba na panda mnyama na jwanga mashini banana. Na nikiza muna piga nduru jirani wasikia na tawa la njwanga vile na charaza. Mashini ndizi, mashini banana. Nasini bigi, nzagi kwa msamboda. Wanga nikigonga kana tete mesha magaha. Kauni taga wanyama, sabudini mbadada. Jaba na kairi tutu na systemize. Face cut ni proportion ya the lips and eyes. Listen wise, matakundu ina interest eye. Kuna ndizi neza rearrange your intestines.
Mashini banana. Mashini banana. Mashini banana. Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jai.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jai.
Mashini banana. Kwangu ye ni boss, I don't care. Vile ni ubonga, I don't care. Yeye tu, nampeda tu.
Wind up non-stop, nivinya na mafili. Cheese, cheese, cheese.
Hey, it's for my ex, on never be his name. Anything for my king, shoot up in my na 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 na.
You feel me?
Mashini banana, mashini, mashini banana, mashini, mashini banana, mashini, mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, joy.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini.
Mashini banana.
You me sing now. Wayangu mumba yangu moya nikakebo ya nizikarira wawu. Yawu yawu. Wayangu mumba yangu mumba masanya nazaka kuyita boom boom. Wayangu mustamina na ma.
Full vibe now, you can't survive. Bend down for the Grammy cause you need a big cup.
Yo, full vibe now, you can't survive. Bend down for the Grammy cause you need a big cup. Send a loco body to go sang a chibok bum bum. Me run that thing till you ask it for more. Man a bang bang, women need that gang gang. Them need a strong cock like a machine to ride along.
Machine banana, machine, machine banana, machine, machine banana, machine, machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, joy.
Machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, joy.
Machine banana.
For real, mi hata siku noki uyo sister. I swear ye mwenyewe ndi alijipa. Je, ulimpa bibi yako mimba? Ama ye mwenyewe ndi alishika? Msupa wako, anakuita babe. Kima kosa ni wachia na itika. Liona vizuri hizo flag red. But mini nani bado nilimsikiza. Ukiwa na skazo, wejuwa ni skando. Nyiri go sando, gidwa ni ya sample. Black charcoal, white hapo. Mande ni sato, na sato ni haso. Kiala nani filia mafilo. Atiskana kufikiria kwa pilo. Last time alinitumia kakiru. Juni lichapa kaisikilia kwa tumbo. Kiala nani filia mafilo. Atiskana kufikiria kwa pilo. Last time alinitumia kakiru. Juni lichapa kaisikilia kwa tumbo.
Don't give what you need, you are gagini. Nango gagini.
Mashini banana.
Don't give what you need, you are gagini. Haraka unagini.
Mashini banana. Don't.